huma huma
huma.
Natamani kusema kweli, mimi mwenzako moyo naniuma, kumbe penzi lako la tapeli. Sikutamani tena, moyo wangu umegoma, kumbe hakuna jema, we ni nazi koloma.
Koloma, we ni nazi koloma. Koloma, we ni nazi koloma.
Sana nikajiona ndo mimi, leo nalia mchana nimezama. Leave me, love not fair. Don't need you not compare. Some me not cross it when it make wrong, baby. Leave me, love not fair. Don't need you not compare. Some me not cross it when it make wrong, baby.
From madnaja.com.